the block one touch.
Oya, 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 oya,
crap.
Your name a coffee, bro.
Crap.
Attack on your name a boy,
crap.
Oya, wanna go again,
oya, crap.
Come on, you make all of me leg.
Ayo,
oya,
ayo,
how can you? Unapuesikuni jua la funazingua kwani boya vipi kwani we?
Kwani we nani?
Kweli maisha yangu yananisumbuela ya kwangu sitaki unishauri we.
Kwani we nani?
Mimi nilishatoka loko kitambo yani kama ubishu bishu kwenye mambo. Boya, mwendo wako kudoko wadogo kama chambo kama Mungu kafungua milango. Boya we, wewe ukileta mbuzi, njoo tukufanye wa mchuzi. Zile oya oya, we oya. Tuondole mashuzi. Oya, 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 gang, gang, oya, gang, gang. Kama tumetoroka milembe. Oya, oni ya tuzimi leo ala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, oya, gang, gang, oya, gang, gang. Kama tumetoroka milembe. Oni ya tuzimi leo ala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, 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 weni mamba ama kenge. Oya, acha use. Maneno ya chie kitenge. Woni tumeluka senyengo. Sisi tunazima sheli sigala. Tulomcho nyapala. Tunavunja nasi kogoko. Sindo tulomvua ndala mpoto. Oya kenye gumala meja pawa. Oya weni chama gani papa tupo gang bwege acha shobo. Oya ukula yani hatu follow them takalia gogo. Oya si tumepage wa meja pawa tufanyi vitu kwa udogo. Ukiwasha moto kidogo si tunachochea tunakuwa mbogo.
Kwani we nani?
Niko na wanangu tunachoma. Kama noma na iwe noma. Si umerisikia ili goma. Linawate Kenya linawapa homa. Weni mamba ama kenge.
Kwani we nani?
Boya acha use.
Kwani we nani?
Maneno ya chie kitenge.
Kwani we nani?
Woni tumeluka senyengo.
Kwani we nani?
Sisi tunazima sheli sigala. Tulomcho nyapala. Tunavunja nasi kogoko. Sindo tulomvua ndala mpoto. Crap. Nyone makofi bro. Nataka nyone mapaya vivo. Boya wanangu wa kenge.
Crap.
Kama nimetoroka
mile. Jiwala wala jikankala. Jimeka make us again. Waso. Wiso. Izo.
Sound.